Nani be de ngondi yamde jewi terke mintaji chapande tati kibaruji mondo e fulfilde comment Omar Hama janganta on do masinaji salawali en der ko e kibaruji meden ni bi en koral bitengal AstraZeneca latingal no tofirta non ko hisinta ni be nyaw coronavirus ko tawana do denda der leji meden Niger bi en fedde leede adunar hawjinde cellal bibbe leedi tabintinoy dun do der leedi meden Niger ko lati hunde ngogana nanne mbi en favari joni to enda agadez ardibe hawze be ciude mun tawa der fi on no tawa e hawrinde e jewtinaaje do filla bi en labi hano mane nokkuje to dillambe leede tawa agadez yewtere meden pindidon yatana hande haalo mbi'en do yahugol rewɓe nder loktoroje har ko darta filla hojugol safareji ko wattata ɗawre caka ɓen kori jam hirtemo AstraZeneca kural ko hisintani ɓe nyaw coronavirus o latiɗo no tawa ɗo enda nder leydi meɗen Niger yaade leyɗe goɗɗe ko sigila durwi diggol e nyaw ngunu watti do inde fedde leyɗe duniyaru hawjinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe o tabintinama ngal kural du handen subaka o ni non docteur Anneya Blanche Philomène Melenga gonɗo do inde OMS fedde leyɗe duniyaru hawdindi cellal ɓiɓɓe adamaɓe ɗo e ndernde leydi meɗen Niger e jonde yeyi waɗoyi kural mum ɗiɗaɓal noon tabintini ɗum fammini Olivia Sogba vi keɗɗo yewtididde makko.
AstraZeneca kural hisa nyaw coronavirus nde fedde leyɗe duniyaru hawjini e cellal OMS yardori e maggal ngam miɗo wawi wiide wakkatiji gaɗino ko duniyaru fuu no haaja keɓa kural hisa nyawgum ngam arande kural gal walana nder leyɗe goduɗi bawɗe tan no handi leyɗe ɗe gala bawɗe kando nawtoru e kure ko hisinta himɓe nyawgum ɗum waɗi leyɗe duniyaru fuu kaldi poti kural AstraZeneca gongal no waɗe leydi Britain to kampani gaɗol safare leydi India hande woni kampani mawɗo gaɗowo ɗuuɗal safareji ko sigila OMS denne gollirde wondune e ñeñal no kure ɗe no nder kure ɗe leydi Niger heɓi hawtade e leyɗe gon ɗe gala bawɗe ko hana nder leyɗe Afrique tan faahe leyɗe duniyaru
non ni mbiyen to enda nder département mo birnin gawre sigila gattol ɗawre caka ɓeygu yaade to rewɓe no ɓaddete noon ɓe rewɓe du keɓa nadde nder mum ɗum do ni mbiyen nimɓe hewɓe ekkintinoma yaraɓe e jonde ley wuroji ɗin gam ɓe rewɓe tawe feyde wakkati de loktorojo on hokki ɗum en wittake iɓe mbawi yaade to ɓenɗo yeru no Adamu Djibo kalo do inde loctorore département on famminiri nana hadisa hasan
minin godi on himɓe mi joƴƴini nder guure latiɓe ka en hokkoto himɓe safareji ko wattoto dawre hakkude ɓeygu e ɓeygu eɓe inditirede konno DBC ɓe tawa ele commune ji latiɓe ka en won ko hawji yeddugol safareji ɗi enɗa yona fe jokka e rewɓe gara loctorore jaɓude safareji ɗi ka non woni debbo fuu sen yiiɗi waɗa wattugol dawre hakkude ɓeygu e ɓeygu seene warginannan goo fu loctorore seni wofodir e wakkati mo hani warde on endan sey ndesa nder wuuro toon endan immo tewta debbo endan ƴamamo ɗum e saabi ko o wara e safareji makko ɗi enda salaw accu noon na yalaw eggu e wuro ngo non heɓa ɗum faama faa wooɗan saabu hono wattugol dawre hakkunde ɓeygu ko watte ɗum enda hunno ko tiiɗi faa waɗno himɓe yiɗirni enda ɗum saabi minen kemminen pirta ko e himɓe minen andana ɗum endu kono ɗum won nafa hono wattugol dawre hakkunde ɓeygu e ɓeygu en ɗum ɗon no wallan sukaɓɓe ɓe daɗdira duuɓi ɓe keɓa du kondan ɓe mawna faa
wooɗaepanuir
en kotanto endan difa mbiyen kegam fa nder yamde joyi mintaji capanɗe tati no hakkunde mayni serawa e difa e hoore mum kañƴi won mbiyeten funnange leydi ndi noni hano loore hoorejo suudu saria mo région o no tawa e jahangal tefama hippite yaade to ɓiɓɓe bomɓe jogiiɗe kaɓorɗe ɓe andaka fuu moy en noon madame Ali Mariama oni heɓaka amma nimɓe ɗiɗo tawaɓe nder jahangal makko ɓe nawnama kanjum woni awƴo loore on e jon suudu muɗum fa ɓe bittinorama tonda loctorore mawde nde difa yeru no studio kala ngu lamnoroyi ɓe pammini fa hande ndi mbi e nder lawol goto ngol noni kegal lasara noon loore campagne koƴo animɓe no yara sonef noni kando kay hippita fa mbi en awƴo makka on diwtama nandi mbiye chagal lewru e maidi Abubakar Shekau fedde Boko Haram sendi wartude didi fedde Shekau ende eta islamika lati kambe ngonana no ngada kipitan demu e wendu chaddum chagal de fottere natoyno hakkunde mabbe de pelle ngarti gotum hande yeru no Siddiki Abba Koko habar jo andal do Boko Haram famine internet fude Ahmed kewdo yettudi demako
de deux ailes de Boko Haram
peccedde Boko Haram de kanyuni woni état islamique ko tawa nder Lac Tchad kany e feccere Sibkaw kandu konna no wonto ete sambisa e mo gonde be ndara yalla e be kawrta peccedde en be ngada fedde heere wotere dun do ni hun non ko lati no wodi tchadale sabu eden andi ko be peccidi en le ko sakitu en dam en barundiri sanne sabu se be pamra e dow neddo mo be kokkoto hora ko fedde heere jeunite en de enda debbe no majjundu se be pota e dow ko ndarto gollangal e hore mu feccere wonde gadi sibka Boko Haram de enda natana no fiya himbe wuro no diwto himbe wesende yoba ciede dudde de ko yof himbe enda tawde eta islamique okay fiyata himbe wuro ben enda sey dum du konna be nardo mudum wato ko tay gollangal ngal laato gotal ko be pecci dum enda be barndiri no sanne tawe be accondira jaati e barndiro gol enda
coup d'affrontement entre les deux ailes et ces affrontements ont été très meurtriers
hollude tabintide dimma no kuje to dimma be leede pottata do der agadez ko dubujina didi eno ga e go dum woni koro hawri ter hawri tinde ardibe hausu be region on kebbe wadde jeddire bitido to Abdurrahman Moli goto tawado der o sigila dum tawa kenana gambatti Allah ndarde sigila gontino wade yade to projeji nani ko wi Anise Karim.
Il ne secret pour personne qu'Agadez est devenu
un porteur goto ko do enda Agadez no lati nokku to pippe leede kewde ngartno porta dum du konda no wodi ko dum waddoto gacceji yaade sarusi ko na torto dum wadi hawrinda mi hande de enda mi ngande gam batte mi ndara sigilaji ngadaadi projeji di enda no way golurde Italie watti jawdi e mudum do enda region Agadez mun no ko lati den andi jawdi no heewi ko woni no filo no kuje de fu kanyun e fa hande du konna gollobe do no golla ne ko nande aja suje hawrinde do ko nan min bi min didan on no haani dum tokkira gam batte dum nawtoro kulle den endan tawetede der region o
utilisation des fonds au niveau de notre région
nande bi en tom maradi wadobe gollal moteje bi teda deede ita wobbe cuudi sariya no tokku dum en ko sabim bi ni dum du woni gam be nim be juude mun no tawa der gukaaji dabbaaji kewdi yerno Mokhtar Henri Martin Porkiller mo maradi on wiri e lawangal jombem moteje adeede ita be no jukkoite e gaccho Mohamed Mama yewtidi ma ko faminiri hanoni
mutane suna zuwa da adeede ta
himbe no ngara e dow moteje ko koy tati ko wi adeede ta dum endan ibe mbujja dabbaaji himbe dum du hunno ko laati tirsi sey dum jewene laawol sabo en do dum mauna cadaale ko tawa do woni jo en adeede ta be koy mudum hojan non hokka wobbe gollira be be kokki be kandu ya hokko wobbe fere be kasen gollira to ben don no way tawe kay en wonno yaano wad angui kaaji din yenda jonne no han tawe laawol adama ko to tawe jo adeede ta o dum konna jukke sabu adeede ta fu kebaado ele nguika tetete non sotte de sotama dum konna cedde watta kenani der ndesa gomnanti
a sedata kudin a sa cikin kesken gwamnati
nani to mbiyan zender rotab fedde jinganore hakkeji bibbe leedi ardibe house communeuji laamibe wuro e horebe dinaaji ngadi hawri tere gam yewtinaade ngeduuji basolo arzuko on to Elias Abubakar morotab o dun tawa kenana e faamude ko ngedu basol arzuko o nafarto mane wodani bibbe wuro be ali kayte yewtide ma
c'est d'abord eux qui sont les bénéficiaires
kambe gaddana be ballaka enden kambe jeeka denne kambe du kana no dede gatte der majji ko watta be nafu be beltu no wodi du fa handen be noddi be gatte der majji gande en dari ni dum hokkan lawol neddo mabbe fu watta barke hundukum har ko darta filla majji e yaadu yeso ko tefoyte fu der chakantaraaji den enden gande en dari ni bi adama de ni neddo no hidi wallirde dum to acca wara hokka nyumum holla e giide mudun no hana wadirede himbe be enden denne be noddi e gara be kettinu gam be pama laabi laamu leedi kawjiidi filla golle de enda hano golle basul jawdi leedi e karanzi o enda do der leedi Niger deni ibe goode yamde se be yama be pamtini ko watta debe koti fu e jaha be kala be pamtina be kebe worude to hawrine de
a ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là.
Chagal lebbi jenay e jande lokol no wakkati powtir non to sukaɓe jangoɓe l'école Niger ko wona sukaɓe waɗoɓe tewtewru. Hunde nu non ko latani sukkulla mawɗo yaade to saroɓe sukaɓe woɓɓe latiɓe no ƴamodira koye mum noyi gaddata e sukaɓe le wakkati powtiri nani ko bandimi Salamatu Kadiri yeyi yewtude e saroɓe ɓe pammini.
Moi j'ai mis ma fille au judo.
Min judo gattumi jukalel an dewil o mo yahdu ekkitowade roller an fijoji dogginul pade de tare dendo o wari wuro mi do hokkamu telephone makko o fija nami wattanamu filma ko chukabe famarbe o dara wala no neddo wada der wakkati ji putirdi don wala to be jaha e pijo
les enfants pendant les vacances c'est le calvaire des parents
pour éviter les
gar alla e be accha miloji bondi kambe sukabe enda wakkati be tonyo dun ni be mawdu ni be jofo dun neddo wa yarde ele nokkuje to golle ekitite ne kito golal sab lekol kantan wala holare
une garantie
préoccuper les enfants
da hebande sukabe ko be gada der wakkati potirdi ni do watta sukabe an jande qur'an de gondu ni he hore am mi wara mi jododo he mabbe gam mi inniraho mi heba kumi wodidi he mabbe mi ekkintina be meden dur sitodo ko be janguno lokkol
c'est qu'ils ont appris à l'école quoi
sangarta yewtere meɗen pindino noni mbi'en safareji ko rewɓe nawtorto gam wattude ɗawre caka ɓeygu no nawtore ɗo nder Niger ko famɗi fuu to rewɓe mbawi nibude ko watto sukaɓe jeɗɗo debbo Niger kam ɓuri debbo fuu rimude nder adunaru yeru no Nations Unies famminiri bandimin Habibu Garba yehi nder saru siji loktoroje mo gudel filagu ñamay to laati yaadu yeeso heɓama nder mum sanne nani
eɗen tawa nder loktorore gudel nder gallu ñemen donc to tawɗen rewɓe ko watto sappo no jooɗi ga heɓa gogollana Kadija Ibrahim no jogui cukale mum keccel e juuɗe muɗum no haaldade kondanni loktorojo debbo o e dow fii safareji ko yarto gam wadde dawɗa hakkunde ɓeygu e ɓeygu o dewla kana illu on wodi duuɓi sappo e jeetati o waɗi ko watto noon ɓiɓɓe nayon ko o remi ɓe fuɗu konɗo ɓe keccodir duuɓi nayi nayi
duuɓi nayi sukaɓe am keccodiri miɗo watta dawre caka ɓeygu he ɓeygu am sukaɓe am no goodi jaam ɓalli mabɓe moye fuu no wawi ƴetti bandu minenayi to goran yeccaniyam mbade worre koƴol safari hanko ma mittinta kam nde wakkati on yottaki gam min fuu poytirno
wona gorraɓe endan fuu faami wattugol dawre hakkunde ɓeygu e ɓeygu ɗum wonno ko doctorjo debbo madame Aliyo Salamatu haali
pour les worɓe miijatana paddol dinkino minen pantinaɓe ko hana paddol dinkino gattol dawre nen no caka ɓeygu he ɓeygu nde ɓe gari to amin minen pantinaɓe ɓe paama sanne
adol deeɗi ko ɓattodir sanne no woodi caɗale ko waddata yaade e cellal debbo e hoore muɗum no waddu caɗal ko waddata hakkunde debbo e gori ɗum ɗum wonno ko hoorejo loctoron nde mbite docteur Saydou Abdoul Bak haali
debbo ɓeynowo hitaane fuu kanko e joom ɓaade makko ɓe mbawa disi goɗɗum ko humto haaju ñande gom debbo o du kanko e hoore makko cellol heƴƴortama debbo de no ɓeyne hitaane fuu to yaade yeeso heɓan saɗornam iri ñaw ɓerne naadu
gam batte hedde hisude gacceji ko tawa hen endan ɗum waɗi ko hande nde endan basukaɓe rewɓe ɓe gala gorraɓe no jahaɗe loctoroje ɗe keɓaɓe nana jamiroje e dow fi ɓeynugol ngol e hoore muɗum yerno kawjiɗo pirtol koye himɓe madame Oumarou mbiyeteɗo Mariama haaliri
yaade jeune fille surbaɓe gonno ɗon ɓe anda ko gattol dawre caka ɓeygu e ɓeygu no haɗanɓe ɓe koƴa deeɗi no hisinan ɓe ñawuji gondo debbo fuu garɗo to amin minen pantina ɗum faa faama fadde ba jomum hokkete safare de
prestation
pirtol koye ko hebbina sanne ɗum waddi ko subaka fuu himɓe no ɗon no ɓeydo yaade loctoror to endan ko duuɓinaɗiɗe sappo e jeenayi ko watto himɓe keme jeego e capanɗe taton ko wari hitaɗe duuɓinaɗiɗe nogayi ɓe jottake fa himɓe keme jeɗɗon e capanɗe joyo e go'o ndenne ɗum ɗo du no holla wiide ke himɓe no hen yaade loctorore nder wuuro gudel nde enɗa
ɗowanto kibaruji meɗe fulfolde tili kirtal to jam hirti